Party Fair. Oya daddy, kwani imekuwaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani umefanyaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani imekuwaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani umefanyaje daddy?
We daddy. Kila peji nayo gusa sura yako inajitokeza.
We daddy.
Na wanacho kiandika juu yako inasikitisha.
We daddy.
Umekuwa kama mwamposa, geto umajaza mafuta, wageni na washikisha ukuta. Hivi ni kweli wanayosema? Mama yangu unyama 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 unyama. Tandaone wanakusema wewe, na redioni pia ni wewe. Unafumua mtaro, kwenye tope unazama, unaitikisa dunia, haushiu madrama.
Oya daddy, kwani imekuwaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani umefanyaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani imekuwaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani umefanyaje daddy?
We daddy. Dunia haina siri, kila kitu kimefichuka.
We daddy.
Nasikia una makesi kama idio juma necha.
We daddy.
Unawapa nini master? Ukikalimu nawe wananga. Uku nyimbo zao tunapakua, kumbe nawe unawapakua. We, ogopa Mungu hatari fire. We, sio mwanangu unatabia mbaya. Nasikia unawapa hela, tutarodi unazifumua. Wanakalia kama nadaisha, hivyo unawacha rodi unawafikisha.
Oya daddy, kwani imekuwaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani umefanyaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani imekuwaje daddy?
We daddy.
Oya daddy, kwani umefanyaje daddy?
We daddy.
Crazy.